إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasi'a atute kunsongendala tulikuwa akida tulimukurongosa integera ya fe yomutonzo wa fe Allah subhanahu wa ta'ala agamatu wa'alam irachimanyi anna lahawama والسباع والدواب الهوام بيبين تونتو بيوارورا ريبتايلز ومبيرانغا مينيا اما كونكومي ميسوتا نام واروكا نكيبا يتاكا وزاق وزاق بكا يتاكا مروغاند
وزاق بكا يتنيا
تيتنيا wazaka chie chinya
chinya kongo mende bigamkonya
tumwe chinya ibaga
nebe kabira katono
chinya
akanya akanya e chinya
chinya chinya chinya nenda bikaya chinya yo munya
bano abajannaka
aba chinya chibira mutino ndiwe chitiye mukitambula
kubisi nabi chatulagira okuba a ile konko metongole ni nyenye omutwe eri
mayume tambu ya kuisa
eri nakala
babu tabuta
konko me
wewe wayele
masakanje
wayele
ya masakanje seta babu tanabi
okay
babu konko
aba silamba babu manyi buru nabi yatugamba tukube mu mayumba
babu konko me
kali banna masaka babu yitabu konko me ban abalyanaka babu yita bunya
nyenya
a gwato cha tula bubi
mu 2 3 nya
aha kakati tambulira mu lafu ze na
nya ba mchinya nya
chinya kanya kakonkome ubukonkome
ah
khalas awo natu buno buri ah yate yero jo kitutse kiba cha yero kali mu Luganda kitujita kitaka ndoza kabake wekati okunyonyola ekimanyiddwa kuba kukikyankalanya si Uthmani bwatugamba kakati ebyo nebi kwa mutulu beri biti kwa hawamu twali ramo ebikere ebyo na biti kwa alhawamu wasiba siba chichi ensoro enkambwe enjizi omuli embwa omuli engo omuli empologoma nibirala ebigwa mutuluba ebyo siba wadawab kakati dawab kine kigambo kiri aam ekikolo kiri nti dawab kizingiramu ebyo byonna kitwaliramu abantu kitwaliramu wama min dabbati fil ard illa ala llahi rizquha teriyo kintu kyonna kitambula ku nsi kuno okujjakonga emadha Allah subhanahu wa ta'ala ya achika bidhila kakati dawab wanareta ebyokula birako ebyokula byarese bigwa mu kintu kitibwa alhasharat hasharat byebyuka nahu azzar azzar cheche bomonyera bomonyera obo nabuyita buyitibwa azzar obo butini obo obono bulimu ebikabi yitirifu bulimu ebika biyitirifu abo wangalira marungu aha tebobo marungu bulala nyo bulumo okufu obufi aha bumyukirivu ate waliyo obuduga buzigizigi obwafu obweka aha tena abo bulimu embeera ez'enjawulo Allah wakitiibwa wadhubabi kyekyekyo enswera wanamul kyekyekyo e Uganda tuyita nsanafu naye namul etwaliramu etwaliramu kaasa etwaliramu egundi ekibika ennembe etwaliramu kaamis kaamis kyekyo ensolosozi ya etwaliramu obufaanaganako ebifaanaganako bwe bityo kati ebyo nabigwa wansi wa namul kulluha ma'mura kulluha ma'mura ebyo na owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bitamuje ku kiragiro kye wala ya'lamuna shay'an illa bi idhnillah simanyi shaddado ina ina nuskha kumati nigano ya cheki ya Sheikh Uthman kiri wala ya'maluna oba wala ya'lamuna wala ya'lamuna ina ne juma cheki ya wewo wala ya'lamuna tayib amakuru we gali matofu nimba dendo zantino wala ya'lamuna wala ya'maluna twalicho nache bikola abagamba ya'maluna kyali badde kiri aam min ya'lamuna kyali badde kibuno kusinga ya'lamun kubanga okumanya ekyo kiri akhas na ya'maluna tutwalya mu hatta nokumanya kitwalya mu nokumanya kakati ebintu ebyo byonna byakonyeko atinokoleddeyo ku examples obutini Naye kyategeeza teriyo kitonde nam mwebyo byolaba ebiramu ebitasarrafa ebitasarrafa kitegeeza ki kyolaba nti kiruŋŋama eri embeera ez'enjawulo n'olaba ekisaanyi nga kyotomanyi kirya kyalidde ki okubeera nti weekiri kiramu kitegeeza kyalidde wekiri kiramu bujulizi obulaga kyalidde kyanywedde omukka kyassizza nam bwakedde ku makya nekiruŋŋama eryawo Allah waamanyi ewali riziki yaakyo era ntikigifunawo nekirya n'okisanga nga kinyirira okukamala kyalidde nam ebinyonyi okuruŋŋama kwabyo eri masaalihi gaabyo ebiyizi ebirya ennyama nebigenda we bigitegera nam ensega n'oziraba nga zoolekera eri lufula endegeya n'oziraba nga zoolekera eri emisiri gya kasooli nam waliwo obunanansu n'obulaba nga bwolekera eri ebinyonyonto by'empumumpu nam n'olaba enkaza lujjanga eryawo ku lujja tevaawo obutaayi nga bulumba ewali obuuka obubuuka nam n'okumanya nti nno birina okulya ebyayo bikkute ate bitwalye n'obwana obutannakola butya aha nekalya nekamala nekatwalira n'abaana nabo ne bakola batya nabo ne balya kaakati n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo byonebe bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala atema amura bitambulira ku kiragiro yaani bitambye ku taskhiri ya Allah subhanahu tebifuruma mu nidhamu ya Allah subhanahu wa ta'ala naam byonga community ate mungeri yemu na bulichimu mungeri yo wase kinomu Allah manye nteka teka ya byonga community ate Allah manye nteka teka ya bulichimu se kinomu se kinachimu kinachimu kale mathalan Allah lina nteka teka ya abantu nga community naam nti abaganda yabateka tekiro bulamu bwabwe nabaterawo amatoke rumonde obumonde muwogo akawunga naam nabaterawo kedo fene miembe bichi bichi nabaterawo amazi nabaterawo ebyennyanja n'ensoleze enja wulo n'ensene n'ebirefana ko bwebyo nabateka mu katundu bwekatyo naba wa testing efaanagana ku kintu ekyo najiteeka ko hamasa ku byokulya ebimu nti ettooke liba twala nnyo okusinga ebisigadde naam naam teyiti wa mmeri oli de bulungi Allahu akbar walillahi alhamd kakati abala nabateeka mu north eyo nayo komenti najiteekayo ngoje burungi amatoke bagalimayo gasobola okujjanga bagajja mu Buganda naam na ye Allah yo narungamizayo emitima jabwe najolekeza eri kintu kirala naam aha kawunga ka mwogo kika singo kola bogenda mu Arua ukasingana ke kali mu buli restaurant wali wakawunga kati ka mwogo ngo buwomi bakafunamu bwe buwomi muganda bwafuna muki mutoke nago bagalia naye ngate kiricho kya kulembera naam nogenda mwankole ngane bayine ebyabwe nogenda naje ogenze ngabayine kati ewe society naam kati ate waluwo embera yo gwinga gwali mu Buganda gwinga omuntu nti bwake ddo lwalero naam ngagwate oyolekeze dwa komera naam bwake ddo olwalero nga tuyina kya kulya ninga emisirigi lyawo amatoke wegali yawo oli nabeera nga ayina amatoke mangi mu lusuku ginga nawo ina ekibanja kinene nga temuli mmere naam nebefanako bwe bityo kati Allah avunaanyizibwa ku mbeera za society mu ngeri eyawamu n'avunaanyizibwa ku mbeera z'omuntu mu ngeri ewasekinomu naam kadhalika n'obusiisi bwe butyo kadhalika n'ebinyonyi bwe bityo ebintu ebyo na umamun amthalukum naam umamun amthalukum etegeeza ki aya ebintu ebyo na communities naam Allah azitekawo nazisitula natuka nozisitula abantu mother ebiwuka mu byo tikino kya waggulu ku kiki nobawo n'ebikolera ekiwuka ekiki nobawo ebifuga nobawo ebirumbagana nobawo ebikola bitya waliwo ebiwabula qalat namlatun ya ayyuhan naml walaba mugundi zoneza ezali Allah batumiza mukitabu kya Nabi Sulaiman mwalimu yali ekoletya yali ebiragiro abange mu ensanafu mwe nante udkhulu masakina kum katumena muyingire ebituli byamwe muyingire la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun Sulaiman yajene jeje naam chikuraga baina ki mubinyonyi hudhud imanyi ndi naino kusinzwa yani ya Allah subhanahu wa ta'ala naam neetamla ne gane etama uli ne gatu Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ne mugati ntuse saba nsaza abantu nga basinza omuchala naam Allah basinza njuba wajadtu wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Nsanzo mchalo yo nabantu nga basinze njuba ne baliko Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiruma hudhud nosingana omuntu ngati chimuruma bali nosanga nga yeyita muslim ngati chikola kitya ngati chimuruma. Naam. Aha. Kakati ekiri wano ekibune ensonga eno gye tuliko kwe kubeera nti manya nti Allah khalaqa Allah yatonda we yamala okutonda buli kitonde n'akiwa obubumbwa. Naam. Bwe yamala okukiwa obubumbwa n'akyolekeza eri ebyo ebifiiti ng'obumbwa bwakyo kitegerekese n'akyolekeza eri ebyo ebifiiti ng'obumbwa bwakyo olusiringanyi Allah tiyaluwa mannyo. Naam. Bwe luba bwolekera lwolekera ebintu ebiteetaaga kugaaya ebiteetaaga kukola bitya kugaaya bali olusiringanyi ani alalabye akamwaka olusiringanyi naye Allah yamanyi riziki yalwo bwe bugifuna bal naluruŋŋamya olwolusoonooka bwe rutyo n'amanya tujja kufuna riziki yaabwo mu kusoonooka okwe lusoonooka tujja kufuna riziki yaabwo era ne lugifuna ekkovu n'okusoonooka kwalyo n'olisanga nga linyirira naye ng'oliraba nti singa lyakedde kutambula okuva ku makya linaavaawo lituukewa ni awo wakati awo eritambudde oba disesenkana etya waliwo ebyalyo. Naam. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eno mwemuli amakulu gano gonna nabbi Musa alayhi salatu wassalam Firauna byamubuuza ekibuuzo yamugamba nti faman rabbukuma ya Musa oyo omulezi wammwe igwe ne Haruna gwe mungamba yani ne bamwanuka baga rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu omulezi waffe oyo eyawa buli kintu kyonna obutonde bwakyo obutonde. Naam. Kakati ekyennyanja tiyakiteekako magulu ngaga binyonyi. Naam. Kakati nakiteeka mu mazzi nakiwa amagulu ngaga kuwuga mu mazzi kitegerekese. Kakati omuntu Allah natamuteekako biwawatiro nga bya kinyonyi namuteeka ku ttaka nga kwalina okutambulira kitegeera riziki ena etagenda giteeka mu bbanga nagiteeka kuki ku ttaka. Riziki y'ebyennyanja Allah tagenda giteeka mu bbanga agiteeka muki mu mazzi era ng'efiitinga embeera ya kyennyanja ekyo buli kyennyanja nakiwa embeera yaakyo nakiruŋŋamya eri eki ekikigasa ebinyonyi nabiwa embeera yaabyo nabiruŋŋamya eri emigaso gyabyo wahakana kitegerekese. Hatta emiti egy'omu malungu ne gibeera nga gifiitinga mbeera ya malungu nica yaagyo obugumiikiriza bwagyo ku mazzi n'emiti egitasobola kugumiikiriza n'akamu n'akeddagala ng'enkuba eyimiriramu katono nga ettaka likyatobye ettaka wansi nga bw'olitema linyogoga si bwe kiri naye olw'okuba enkuba teriiyo n'ogiraba nga emiti gikoze kitya giwotose lwaki giyina kuwangalya ku mazzi maki mangi emiti egimu nga bwegiteeka wali amazzi amangi gajoonoona bwegiteeka wali amazzi amatono gajo buli kimu Allah n'akiteeka waakola atya tugende ku mbeera y'entonda ebitundu ebyamalungu ebiri fulaati omwaka gusobola okuggwaako nga tebifunyeyo kire kyankuba kitya kimu si bwe kiri ng'ekitundu kyetwogerera mu kiseera kino omwaka guva ku Januari ne gutuuka ku Januari nga tegubaddeemu kire kyankuba kiyitibwa kire kyankuba nga bwe luyiseeyo luba lufuuyirize tindi ebire biyinza okwekyanga kyangamawo katono ne bigenda. Naam. Bwe buzezeemu awo ne bufuuyira fuuyira ne bugenda. Aha, oli de Sheuthmanu yatonya oyina ofuluma ebweru n'obuukabuukamuko n'oggyamu n'essaati. kakati nga mumbere fanagana kubwecho Allah manyi ntiawe kisoka tuwali masulaha ga nkubeyo
tegina kola wo
teina mugaso au dungu tiwamera bimera suwe chidi wali flati bwina tonye biringa bisatu abantu bagenda wali mataba ate Allah nakwata mawanga agen kuba naga kolanga ga busozi gabuchi ga busozi Uganda ovaka soza akamu nogenda ku musezo no yambuka kasoza akala nogenda ku musezo no yambuka kasoza akala lwaki kubanga gwanga lyankuba kuba bwetonya maziga subulo ko serengeta gagende mu nsalu insalu zigafiritinge zigatwali mu migga migga zigatwali mu machi mu mayanja wahakadha kubanga kuba yakutonya buli kisera Allah nakulanga amazi bigatonya gakulukuta bigana atonya mudungu iltali elili flati che kigenda okubeerawo kitegeeza ati no gagenda kubeera mataba abantu kuzikirira ile bide bibiri kasabi tonye bidyo mudiringanwa bali kimunga kya amanyi kugenda okulira abantu nga bafudde nenga kize kimu bwe kiti mu mwaka naam kuyi Allah subhanahu wa ta'ala ebyuka ebyomuddungu byawuka na kubiwuka ebyomuki kubanga ebyomuddungu bigenda kubera nga birungamira ku bintu birala tebiina bikola byakulya tebiina bipapajo bya miti byakulya n'ebirefana ko bwe bityo wahakadha oyi Allah subhanahu wa ta'ala kakati atqana kulla shay'in ekinyonyi nakisomesa ngeye kizimbamu ekisu 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 tekisha dadi ehe ekisu kyeki ye nest ekinyonyi ebinyonyi ye nyumba y'ebinyonyi yekiyitibwa ekisu Imamu Kasoza ina printa yaitibwa nest akanzi nkajjukidde wano mu kifo kino kakati abebitiibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna olina okiteeka mu birowoozo byo nti ebiramu byonna awalan ye yabitonda ekyokubiri n'abitonda mu ntonda efiitinga empangala gy'agenda obiteekerateekera ekyokusatu n'abirungamya eri empangala eyo totwala budde bungi kwewuunya ebino biryaki bino bikola biti Allah yatonda kintu okujja kuyakiteerawo obulabirizi nakiwa n'obusobozi obutuuka ku bulabirizi obwo oye Allah subhanahu wa ta'ala kati obungi bw'ebintu ebyo n'enjawukana y'enkula yabyo n'enjawukana y'ennungama yabyo eri eby'emigaso gye biri n'ebintu ebirala bifaanaganako bwe bityo byonna bisindika omuntu eri ogulumiza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese kitegerekese tayib kakati twagala okuba ku bitusome bitono tono ku bigambo bya Sheikh Fawzan hafidhahullah ku nsonga eno agamba nti al-kawnu kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kawniya kawni kiki ye universe ye alam Alhamdulillahi rabbil alamin biye bitonde bya Allah ebitonde bya Allah byonna ye kauni ya Allah naam kati alkaunu kulluhu mudabbarun wa ma'murun amran kauniya sawa akana fil jamadat au fil hayawanat hayawanat biye biram naam jamadat biye bituita bi non living omuli amayinja omuli ensozi omuli ebintu nga ki omuliro omuli empewo omuli ettaka n'ebintu ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo ebbanga waliwo abatamanyi nti ebbanga kitonde waliwo abatamanyi nti ebbanga kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala teri wokidiwo okujja ko kitonde kya Allah yakiteeka nga tekyaliwo yakiteeka nga tekyaliwo nga tekyaliwo okutambula mu nsi nga tolina kyotomera kyebalize Allah tolowooza nti nno kiina kubeera bwe kityo yakuteerawo space gw'otambulira yakuteerawo space w'okola otya woyita w'otambulira gwe tolaba nti nno bw'ozimba ennyumba n'olekerawo abantu olukuubo n'ozimba ennyumba n'obateerawo ebeebakira n'obateerawo ebakola ebizi bagwana okwebaza bagwana okwebaza aha kati Allah tuteerawo edduniya eno nate we tuwangaalira kuba gwe omuntu jassoolekawo obulesi naye ate ye Allah yatondawo awo oleseewo w'olesaawo awo Allah yatondawo okitegerekese aha kati alkaunu kullu mudabbarun wa ma'murun amuran kauniya universe yonna eri mudabbar Allah yajidabbara Allah yagamba mu surat ar-ra'd yudabbiru al-amra yufassil al-ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun yudabbiru al-amra Allah yachusa chuse embeera mudabbar wa ma'murun ateri kubiragiro waruo ebiragiro ebiri shari'i nebiragiro ebiri ki ebiri kauni ebiragiro ebiri shari'i ebiriwa musali musibe muwezaka ebiragiro bya sharia naam abigondi yagenda kuyingira ejjana atabigondi yagenda kuyingira omuliro saba Allah agututaza aha katatu waruo ebiragiro ebiri kauni bya kifuba tusobola kubigaana wadde okubiriza zisingamu akatono weekati ebiragiro ebyo biri kawuni bisindika omuzuukufu okugondya ebiragiro ebiri shari'i Allah akulagira okule osobola okuyimirira nogati mpanvu yennyo kankome wano nze njagala mita bbiri saagala kusukka waawo osobola la akutwala gy'ayagadde nogati gundi mulangaatira gwa musajja naam njagala ogejje nogejja amaaso ngaagala wakati w'ekyenyi n'ennyindo kiragiro Allah bwatu bwakyagala kitegerekese bulungi olina okutambulira ku maguru abiri tosobola kweteekako kwakumeka kwakusatu kitegerekese olina okulya toyinzaga nti njagala mbeerewo nga sirya tosobola kitegerekese bulungi aha oyina okussa kakati bino biragiro bya kifuba bitusindika eri okuteeka ebirowoozo nti ekitegeeza Allah okutulagira ebintu bino ebya sharia naatulekera tukkiriza oba tujeeme naatuwa obusobozi obukkiriza n'obujeema mu butuufu kya bubuyabuya nnyo obutabigondera eyawukana subhanallah entambula omuntu gyatambulamu ng'aserengeta negyatambula kukaseetu nekyampu gyatambula nga ayambuka siyemu bal abantu bangi balina ebyatateekako birowoozo eggaali eyo giraba balowooza nti kya bulijjo nnyo okugivuga ng'eri ku bupiira bumeka era tebalaba nti waliwo amaanyi agali awo n'obukumi bwa Allah bo balowooza nti omuzungu yakola eggaali yeyatonda n'amaanyi aga gabalansinga omuntu naweyuka naweta ekkoona neyeewunzika bw'ati n'atagwa mu magezi tekisoboka tekyali gwande kubeera bwe kityo naye Allah bw'atyo bwe yakikola yateekawo amaanyi ago ag'okukuuma abantu okubeera ng'emmotoka ziweenyuka mu kibuga eddeene mu lunaku n'otawuliyayo kabenje oba ne kabeereyo kamu bwe kati ekyo ky'olaba bukuumi bwa Allah tabaraka wa ta'ala bukuumi bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekese abantu okubatonda nga bali emibiri gyabwe nga giri flexible nga musobola okubeera ewantu mu lukuŋŋaana olw'amaanyi mu lukuŋŋaana olw'amaanyi nga buli muntu asobodde kukosa munne eh ninga bali omubatambula olibwa kutuuka ko omukono nga gweweta nga ayitawo na ninga muri bangi muri muchi eh kakati ebyo byonna Allah yali asobwa tukola nga tulinganga bwolaba embaawo eh nga bulubaawo obe motoka ngo ina kudda mabega omuntu asoka akola atya nga bwe mweko onako we muti katono mwekuba ne mukayana ne mufulume ne mukayana nene da Allah nakolanga mwe onakunyiga saidi onakunyiga saidi nga temwe yasa temwekuba temwekola mutya obo nabu ebyo nabi no bakiriza babigulumizamo Allah kitegerisa bulungi babigulumizamo ani Allah subhanahu wa ta'ala ila babirowozako kati agamati ashamsu tasiru walqamaru yasiru wanujumu walaflaku taduru aganti enjuba etorontoka no mwezi gutorontoka nemunyenye walaflak taduru aflak aba azinze mu byonna ebiri mu bwengula omuli ebiri omuli ebiki ebintu ebinja ebiri mu bwengula ebyo nam taduru waddawabu wattuyuru dawabu byebiramu binatwagame tikizingiramu ebisolo ebikibyo nene bitambula ku nsi kuno nam wattuyuru nebinyonyi kullu shay'in yamshi ala nizamihi alladhi qaddarahu Allah lahu buli kimu kitambulira ku nteekateeka Allah yakigerera naleta ayigati a'ata kullu shay'in khalqahu thumma hada buli kimu yakiwa obutonde aina akirunganya ku eri ebyemigaso gyekikola kitya gyekire nazama ad-dunya kullaha ed-dunya yonna yagiteeka ku system ma fiha min kainatin wa makhluqatin wa aflakin wa samawatin wa ardin kulluha tajri bi taqdiri al-khaliq wa tadbirihi byonna ebiri mu dunya muno nam dunya kati akire sima kulu agobulamu obwensi nam ma fiha min kainat byonna ebiriwo Allah byatonda wa makhluqat ebitonde wa aflak ebibiri mbwengula samawati amaguru ago gonna nam wa ard ensi kulluha tajri bi taqdiri al-khaliq wa tadbiri byonna bitambulira kukugera kwa Allah nekipimo Allah neki nokuchusa kyosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala bichinye chuwe kipimo chacho mukugera embera zacho ezili hissi ne embera zacho ezili maanawi embera ezili hissi ngachi ha ngebyo okulya nakutonda nga obulambu gobu omuntu owomero nyama nenkoko ate tolya che gamba tolya kakutia naam olya kasuwani kakati echo chichi ebintu ebiri physical kaine ebintu ebiri maanawi nabyo bipime Allah yatonde naku yomuntu ngina weko mabwe sukkawo azikirira Allah yatonde sanyo yomuntu ngalina weliko mabwe sukkawo azikirira Allah yatonde injalange ina weko mabwe sukkawo azikirira kiriso bulungi buli kimu kipime ebintu ebyamakuru byebita maanawi nebintu ebiri physical ngemmere nga amazibu gasusawo nam halas uyira utaina kuota sokusuka kummere nga bosuka ozikirira kuota sokusuka mazi nga uyita ozikirira wahakadha kitegerekese tayib kakati agamatu wahia ta'tamiru bi amrihi alkanu alkauni aganti eri ebintu ebyo byonna bigonvu eri ekiragiro kya Allah ekiri kauni ekiragiro kauni kyekiba nange tukiddemu kitegereke bulungi Allah alina ebiragiro ngebiragiro ebyo omuntu tabirinamu se tosobola kugaana gamba nti siri muntu njagala nfuuke ekisoro tosobola okitegedde bulungi tosobola tosobola kugamba nti kanfuuke mukyalo oba kanfuuke mwambi nayo nabi katemba w'abaana abagundi abakyapa kola ebintu ebifaanako bwe bityo tosobola kumufula mukyala ali hakiki owaddala tosobola kumufula mwami owaddala tosobola kukikola nam wabula inad n'okwekalambaliza ku Allah bibaleeta lokola ebintu ntu olwobu irimu Allah gyabo wadde nebawake basobola okukyusa kyusa homoni zefintu ebyenjawulo nebalowooza nti nno bakitalo nnyo mungeri efaanako bwetyo innama amuruhu mazima ekiragiro kya Allah idha arada shay'an bwe yagala kibe ayaqula lahu kun fayakun ya Allah subhanahu wa ta'ala yagadde kibe alagira blagin chiba ne chikola chika ne chiba fahiya tasiru wa tamdhi bi amrillah wa tadbirihi wa khalqihi wa iradati wa mashi'ati khadi'atan lahu kullu yajri li ajalin musamma ibintu ebyonna bitambulira ku kutonda kwa Allah n'okukyusa kwe n'okusiima kwe n'okulagira byonna khadi'atun lahu byonna bigonvu jali bigonvu jali naam enkuba etonya nga ku mukolo kuliko MP kuliko generali kuliko bamaseeka kuliko abantu abebitiibwa nga bonna bali tebajagala naye nga tebajirinaako obusobozi bujiyimiriza akasala ne keyerula nga bonna bali tebakaagala naam naye nga tebasobola kabika kitegerekese n'embeera endala ezifaanaganako bwe zityo omuntu obunafu buno bwabwewulira bumusindika okubeera omugonvu eri Allah n'okumanya nti obunene bw'omuntu mu maaso ga Allah businziira ku kwewulira obunafu gyali gy'okoma okwewulira obunafu eri Allah gy'okoma okugejja eri Allah kitegerekese gy'okoma okugejja ku mateeka ga Allah n'okukula n'okukalambala n'okwesitula gy'okoma okukogga kubanga gwani ng'oli wansi w'ebiragiro ebiri kawuni by'otalinaako busobozi Allah yakkako okwagala ettooke yakkaka bukasi si kusalawo okwo yakkako olyagale singa oga nti anjagala mbeere nga kyensinga okwagala muwogo tokirinaako busobozi Allah yakkaka nga kyosinga okwagala ttooke okitegedde bulungi yakkaka ekyo tokiyisaako birowoozo okitegedde Allah yakkaka okubeera omuddugavu munnayuganda yakkaka okuteeka obwoyo obwo ku mutwe bwoyita enviiri yabukkaka tobuyinaako busobozi zijja n'alyagadde wabeerewo ndabirwamu n'alyagadde wabeerewo obbumba okisobola yakkaka okubeera bwotyo yakkaka okubeera ku kipimo kyoliko kitegeesa bulungi yakkaka okwogera olulimi olwo nga n'abalala boogera abazungu boogera buwarabu boogera niyo beera maama beesimbye amanyi oluzungu maama beesimbye amanyi oluwarabu maama gundi yeesimbye amanyi ogundi so wekiri yakkaka luno lwe lulimi lwo eno yekkalayo ennyindo bw'asalawo gigaziyamu agigaziyamu bw'asalawo gikoza agikoza kyayagadde Allah kyakufuula kyekibuuzo kiri ya ayuhal insaanu wange gwe omuntu ma gharraka bi rabbikal karim nsonga ki ekuleetedde okwesitulako Allah n'ogaana omugondya n'omuwuliriza allahi khalakaka yakutonda naam fasawaaka faadalak naakola atya naakwenkanyankanya fi ayi suratin maashaa rakkabak okitegedde bulungi ekifaani kyeyagala kikole kyakola atya kyakuteekamu oli musiimu nakyo toli musiimu nakyo kikusitula mu kitundu tekikusitula mu kitundu kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala fi ayi suratin maashaa rakkabak naam osiŋŋaana omukyala nga si musanyufu nendabikaye naye nga tafaayo n'akamu n'akeddagala kunoonya wali bulungi mu bulamu obw'amazima bwe tugenda okuyingira nga teyeefiirayo alyawo obwo mu kifo ky'okumanya nti nno waliwo obulamu bwe tugenda okuyingiramu obulimu omuntu okubeera omulungi kaalaala n'asaala n'asiiba n'agondera Allah n'ayambala jiribaabu yobunga obumugamba nti kati engeri gy'otavaayo bulungi ti tambula bute engeri gy'otavaayo bulungi ti kati weeteekeko bino weeteekeko bino weeteekeko gundi owulidde bulungi weetokose weefumbe weekole otya ebyonna ebifaanako bwe bityo ennaku zo beekuba empiso waliwo empiso kati eyerusa ajeekuba bw'ati ne mmala mu mwaka yenna nayeruka mpiso kati weeri nga bwegugwako ngayongeramu endala wano weeri ebuwarabu weeri waliwo society z'abantu abali daaka bazeekubira ddala owulidde bulungi ogenda okujjanga oze kuwasa muzungu wagenda okwita omwaka eki Ebadao, taba ane chile haram. Mchara kiliziwa, ukwe korako. Ukwe korako bawe, longo senvirizi, ukuzikora, mchara kiliziwa. Ilu mchara umuzukufu, jemili yango, tajiteka kwa umuzanyo. Achimanyi ndi, jikoromo ni mamuneni nyumu kutambuza, obramuwe. Kakati, waluwe chigero, ibintu yunabiline chigero. Katibu tuogende kukukube mpisono yedu kibitirikiri za vila haram kuchusa butonde na waluo okube nanti olimu dugavu kagongoro na ne nofu kamweru omugundi kuchuko kutufana gana kubwe kutu kuchusa butonde nedda na yomu ntwa kilizibwa na okoze sebi zigo ebimunyiriza nibimu tangaza hata ni wabiranga waluguo kutangara kumunyunguka nesiku gamba chintu Allah ya kore ibintu nga nabula mbobu wababa mpubuchi pima kadija ala Allahu likulli shayin kadera waluguo kumera anti nino mchala hama demudu gavunyo na mkwela bila ukidu kura banga atanga de anjiri de nibila ifana kogo yibicho chigiru naba antu tiba chikungiriza ni waluwe kuwela nti abadde gundi bagi mula nganinga muzungu wachitake dabulu nchi bunabi yesi kantijisha ati sivu na kubikora ngatibabi yogere dena kusaidi ya dini chitake sivu nchi katikadija ala Allahu likulli shayin kadir lika kuwela hao noba noru kuku uli mchala nobeda gundi aninja garanga buendi mchala yefako yefako neyenyiriza na kuratia nenga kukule fi hududi ashari yesonga lwachi atazayunu ukwenyiriza waluwe bintu ebi munga bikirizo msosa ya tembu ebi lange ebi kozesa mathala ukuteka pini munyindo tichari mungkora ya bachi ya baganda ne hati msosa ya tezendara bachikora chikiriziwa naam chikiriziwa abanubi bachikora nadala abanubi chikiriziwa kuchikora mungi ifana kubeto waluwe bintu ebi mubarar ebile haram ngo kuteka pini mururimi na mchimelo lya bachikora subhanallah na teka pini mururimi waduwa bateka pini na seka Uthmani ali na manya galunye wasu wakagundi nebile waka walipo ya wansi nebile fana ko bebitu waguru wanu kubisige ebyo nebifana gara ko bebitu okusukka ensalo kubintu ebifana ko bino beno bugumikiza bunje mukwenyiriza nga tuina bugumikiriza bonna mukugondira Allah munange obo eyombera yachi eyombera ya bulabe nnyo katon katmali bigambo bino ebya Sheikh Al Fawzan wa Dwaliro tusose mudachi kaza feza byo terokoze sa agan qawluhu wala ya'lamuna shay'an illa bi idhni llahi ta'ala kigambo cha imamu Barbahari cha agame tibina kibimanyo kujja ko Allah yakiriza ai bi idhni llahi lkauni naam okujja ko no kukiriza kwa Allah kuri kauni twagambye ndi kye kintu omuntu nga tachirinamu kusarawo ne shar'i naam abantu asalo kusarawo na agonda oba na atagonda nebi nebiri kauni tobiri na kugunde singo kera kumachi abo warabba bakubana busobozi Uganda singeli Saudi Arabia Uganda singeli Saudi Arabia singa bakashitulada ne bakateke wawe kanyirira nnyo, kawoomu nnyo, kalimu ebibala ebiyitirivu, weather mpitirivu. Naye oba abafirika bagulumivu gy'oli oba si bagulumivu gy'oli, ya Allah yasiima n'abateekaawo, bannayuganda n'abateekaawo yabawa. Bwe babyebaza Allah alibongera, bwe batalimwebaza alibasika mu bulungi obwo n'abateeka mu muliro. Kitegerekese bulungi. Aha, kati Allah yakakembeera okubeera tokirinaako gundi. Tulina obugalo, tulina nebayina winta ezinyogoga ennyo, ne baba ne sama ezookya ennyo. Uganda tebirina ebyo, tebimanyi. Ne Allah bwatu byasalawo, bwatu Allah byakola atya, bweyasalawo. وهو الأمر الكوني المشيئة من الله، فلا تصير من هواها أو من تدبير أحد غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا أحيي وأميت. نعم إبنتو بنبي النبي قواتك نبرا مبينسي تولي أبي لنكوب يزو كجاكو الله أقام الشيخ تنويكو تشوى جومو agirwako ntiyali namurud wallahu alam buyagamba nabi ibrahim alayhi salatu wasalam ti ana uhyi wa umit nga ibrahim amugambe ti rabbi alladhi yuhyi wa yumit umulizi wange yo yawo bulamu era yatta ninaga nange mpo bulamu era nzita naleta omuntu omu namutta omula namugamba gwegenda ti ono mwaddo omulamu oli mukoze eki oli mmose qala ibrahim ti atawana mugamba ti kino si kyenjogerako kubanga yamanya nti kuno kwe kugamba mpaka za watuyo obulamu bwategeeza sibwe buno njo tono gosegwa mu obulamu oli goleseewo gw'omwadde okusa nam alekere Allah singa amujjako okusa anaatambula n'agenda nam n'olwekyo Ibrahim yalaba nti baolera bagamba kino kikolera mu mbeera ya nikashi nikashi bw'olaba omuntu ng'obadde n'akasha naye ng'owoomutwala yefula tategiirawo mujjeewo omutwale w'atasobola kuleeta mampaati nam kati Ibrahimu yamukyusa bukyusa so nga yali asobola omugamba nti kino ky'okoze si kwekuwa obulamu kwegamba Allah kwakoze eki si gwono wamuwadde obulamu okumutta tekutegeeza nti gwokoze eki la Allah yakola ejjinja nga terissa n'akola omuntu nga ssa si bwe kiri kaakati kiki yakola namugamba fa inna Allah namutwala ku kyatali naako obusobozi kyamukutuleta baleke kuwanvuwa nnyo mugundi fa inna Allah yaati bishamsi min almashriq Allah yaleeta enjuba ng'agijja mu east faati biha min almaghrib katinawe jijje magharibi ogitwale saidi yeri ogize mu east kitegede bulungi Allah fabuhita alladhi kafar naafuma wali yakola atya yakafuwala naabutama kibaita omugara naabutama okubutama kiki kwe kugwako ekyokwogera n'osigalawo nga ekiyoyo kitegese bulungi nga tokyali mu makulu ng'oweebuuse fabuhita alladhi kafar tayib n'olwekyo bino byonna bikulaga nti oweekitiibwa Allah subhanahu wataala yennanyini duniya yagikoleramu kyayagadde yagamba Allah subhanahu wataala nti matara fi khalqi arrahman min tafawut farja albasara hal tara min futur gubotunuli Allah biyatonda olaba waliwo omulala asobola okubikola na bolaba olabawo tafawut tabayun ikhtilaf bolaba nti bobitunuli abantu bino byanjawulo bino byaika bya Allah bino byaika si bya Allah nam kino kyatida kino kyabulamu la byonna Allah atqanaha ekibi yakikola nga kijjuvu mu bubi bwakyo kitegese bulungi ekibi Allah yakikola nga kijjuvu mu bubi bwakyo wali ayinza okulaba mathala empitambi nalaba nti nkendeevu mu bwempitambi bwayo kitegerekese nkendeevu mu bwempitambi bwayo nzijjuvu yagikola nga bwetu bwerina okubeera abantu bajenyinyale bagikole bata ebifaanako bwebityo n'agifulumizaako n'ebiragiro eby'eddiini kitegese bulungi n'aleeta omubisi gwenyo ti nga mujjuvu mu bwayo wahakana kati ate n'atugamba n'atulaga nti bino byonna ebiri ku nsi tebirina kyebiri mu ebyo ebirungi ng'obigeraageranyiza ku ebyo ebirindiridde abantu mu jjana saba Allah agituwe ate bye yakola mu nsi muno nga bibi natulaga tebina kyebiri mbubi ngo bigirageranyiza nebyo ebibi ebigenda okubatuukako nga bavudde mbulamu buno bwaki obwensi saba Allah subhanahu wa ta'ala teke mbaddu abagonvu abazuukufu abeefaako abamanyi obunafu bwabwe era abanoonya okusituka nga bakunoonyeza mu kwolesa obunafu bwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba tilka daru lakhira obulamu buli obwakhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Allah abuteekerateekera abantu abataagala kubeera bawaggulu mu nsi muno wadde okubeera nga boonoona mu bulamu buno obw'ensi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala.